Ladies and gentlemen, all the way from Ghana, West Africa, Blay Ambole and his African High Life Band, here to introduce to you his style of music, which is destined to be a new sound in town, I promise you. Let's give it up for Blay Ambole!
Well, in Africa, before we start anything, we call upon the Most High to be in our midst and send down his blessings so that all of us are going to be happy and share the time that we have and make the most out of it. Oh, Ejo Nyame, Ejo Nyankopon, awo na bo bibiara, awo nyu ho a bibiara nyu ho. Ye fro wo nyu bri a, wo mba ni ye shem wo ha. Aja abahere bere na agujiara. Agujiara nti Ejo Nyame usu ni. Ana na mi samafo, no wan so ya de wan se. Na wan so so wan wa kun bu en de so. Nyame na adumara wo budu hem bir. Aja wo de ye ye bo hem bre wo wiadi mo ni. Adwen pa na onye kasa pa ɔne ɔde adi bonyam bra nti ɛda ase ebusuafo anyankofo ɛde anyame ase dɛ wɔn so wɔatu wɔn ase na wɔaba ha ehinyan bɛhyiam den bi di agor adeɛ bɛyɛ no wɔ ha no agor nyɛ bɛbɛdi nti wo nyinaa so yɛfrɛ wɔn a wɔn so wɔn deɛ ɛnya ɛkɔsɛ kura. All of our friends shagging, bang, I said, I'm going to ask.